kids and me.
Nakukumbuka kila saa, moyo wangu unapiga. Wewe ni ndoto lio hai, siwezi kukupiga picha. Macho yako ni taa, yananiangazia. Na kila nikikuona, dunia inasimama. And I don't wanna lose this fire. Girl, take me higher. Anytime I cross my eyes, I see your face, I feel alive. Umefungua moyo wangu. Wewe ni funguo ya moyo wangu.
Ya moyo wangu.
You are the one I pray for.
In my dreams you stay.
You are the key to my heart. Oh baby. Your love is calm like ocean waves, but it deep like pain I used to brave. You really just love me in the surface. You saw the scouts and give me purpose. Traki mwengine ni wewe tu. Nimeshoka na michezo ya maumivu. Penzi lako ni tiba ya roho. Naamini uko tofauti kabisa. You open up my soul. Right now I'm not at all. The way you whine is slow. Oh girl, you're the key to my heart. Umefungua moyo wangu. Milele nitakupenda. You are the one I pray for. The key to my heart. You got a key. Siwezi kuifunga tena. Truth again. Oh baby.